Galiwe.
Pretty girl, you're nice and you're slender. When you meet one gang call and ya, counting every day on the calendar. Up and down like a yo-yo. When you are wine, you are beat them bad. Nchiku gambe, ntia wankuba. The way that you dance make me fall in love. I'm arranging something special for you.
This sweet love song I go sing for you, girl. My money and my mind go belong to you, girl.
Nzinidamu, baby, na yenga te wera, yeah. I am going crazy, crazy for you.
Yeah, kwenye ninda kuvada, wale wakazaliwa. Iranga banjiwe usanga siri na fumbira. Baby, nakupenda sana. Lakini pesa sina. Can I see you tonight? Kila kitu wewe wataka tuma. Mkunjo nenda katambala. Na ita subira yoka. Buri choyo ya ngandeta. Mwana kumkorela. Mkuto nenda katambala. Na ita subira yoka. Buri choyo ya ngandeta. Mwana kumkorela.
Kukusanyusa Chimbanzi jide mpewa olo wangu wendi kone la vide kabuti na yori naka wukumuke wandekera nina kwa tamugu galogo njagala kanamba kone boba tuka kwata nekenga voice note.
Baby nakupenda sana weni wangu lakini pesa sina. Can I see you tonight? Kila kitu wewe wataka tuma.
Mkuto yeda katambala. Na ito subira yoka. Buri choyo ya ngandeta. Mwana kumkorela.
This sweet love song I go sing for you, girl.